Mwanti Mike Record.
Zootscoop.com.
And beats music.
Israel.
Domini.
In my eyes. If you could see me through my eyes. Iwe. Sembe suma ponda ve uponda. Sembe suma kamba ve ukamba. In my eyes. If you could see me through my eyes.
Started from the bottom, musite ya Lusaka. Kuchoka kuufana nezo funa cheku rapper. Back in the days, ii ndie yeze dream. My days ya kutina phone, inalipe sim. Piti samo pain, all the agony and pain. Kuyamba no kapito ni kusevenze sa brain. Kuvi floor, floor na vichosa na kuchest. Popeza lebo monga sling piece neze blessed. Koma ma visions ya na chae coordinate. Chamene china lenge sati chae separate. I still got love for Charlie Mukamba. Nivese seni story ndie pea yamba. Once upon a time kweze chape dati z. Muma 90s kweze lipe Tommy D. Mutu pin tuni na yamba karia yanga. Chameleon as a breakthrough yanga. Pen and paper kungala my best friend. Neze na beef since a China pretend. 2 pin 7 paka 2009. Mondo yambo sila kwa mbobwela super shine.
In my eyes. If you could see me through my eyes. Iwe. Sembe suma bonda ve uponda. Sembe suma kamba ve ukamba. In my eyes. If you could see me through my eyes. Iwe. Sembe suma bonda ve uponda. Sembe suma kamba ve ukamba. Iwe.
Chepa sin nezo funi si so blow. Support ima bwela ukacha yako chipang. Mafasho pa kudrop. Feeling is a heaven. First album yanga yamu 2007. 2009 ninachosa masese. Nezo imbila manzanga vezo fola masese. Inadira na pa news. Marayo timu town. Manes vezo kamba kutito mitini down. Ututu mawets na aya maweks. Yanalengesa kutini saineko machecks. Pari masagari siwose vezo kondwela. Mawek mes yanga no yamba kuni chinjila. One love studio ndine nina iploesa. Time kwa pwera kwa nkala koma pressure. Ninachoka kona chifuku shikaleza. Pali Simon yewe sevana nifolesha. You have to know kulima rules imu game. Vena ni mahafu vena basa kila fame. Anyway nilipa mwamba ndine godfather. Not a mixtape wemvelako godfather.
In my eyes. If you could see me through my eyes. Iwe. Sembe suma ponda ve uponda. Sembe suma kamba ve ukamba. In my eyes. If you could see me through my eyes. Iwe. Sembe suma ponda ve uponda. Sembe suma kamba ve ukamba. Iwe.
Nowadays people want to compare me kulivanzanga. Bafuno ni chachinga kopando cha ya konzida. Bahopinga mawezi ya ni chae slow down. Vamene na pitamo I can never back down. Sini yesa kuva plema veva konda kukonde mandava. Pena ni satana we amava kontolola. Bafuna kuhetinga kupifinga notisinga. Bafuna one day kuniona na sevana. Stage ili yonze mu life ni na mapresha. Chamene na punzila pali ponze ni kutasha. Sometimes wapanga mistake but that is not the end. Pempa kwa helping hand, osacha ya pretend. Mulungu waku mwamba ndia pasa na kutenga. Devil wazinama ine suza nifyenga. I'm claiming my position, pepa no penny lili. Hip hop is my tradition, napita muvambiri. So call me godfather, ufakepo na ulemu. Kumbuka mtu wanga kuti, sitili semu. Tichoka kosiana, machane ya siana. Viloto visiana na mapresha ya siana.